Yeah. All right.
I'm your lizer.
Basis.
Come on.
Kigali. All right.
My body, please touch it romantically. Your lips to mine, I want feel your energy. You got the magic, Missy GLA. You want my heart and my soul like nobody.
How we touching you, she can win the work.
Don't you want me lick it?
What's channel wengine wanatamani wa ushike ila mimi kwako nimenoke. Ukiwa na mimi nimekamilika. Ukiwa mbali nimepungukiwa. Haya mapenzi hayana kipingamizi. Trust me, I'm on me when I'm with you. Maneno mengi kwako mi sisiki. Sisiki. Jo, nakupenda pia.
Like nobody.
Give me that thing that you own.
Nobody.
Give me that total satisfaction.
Like nobody.
Just love me harder.
Nobody.
Takapokuona na wengine wanasema kwako nimechis. Kamwe hamna kipingamizi,
yeah.
Nitapiga vita zote, nitapanda mlima yote,
yeah.
Kwa mwendo kiboko yangu, njoni kupe love, nipe joto la ubavu. Ukiwa na mimi nimekamilika. Ukiwa mbali nimepungukiwa. Haya mapenzi hayana kipingamizi. Trust me, I'm on me when I'm with you. Maneno mengi kwako mi sisiki. Sisiki. Jo, nakupenda pia.
Yeah.
Nobody. Give me that thing that you own.
Nobody.
Give me that total satisfaction.
Like nobody.
Just love me harder.
Nobody.
Nitapiga vita zote, nitapanda mlima yote,
yeah.
Kwa mwendo kiboko yangu, njoni kupe love, nipe joto la ubavu. Nitapiga vita zote, nitapanda mlima yote, yeah. Kwa mwendo kiboko yangu, njoni kupe love, nipe joto la ubavu.
Like nobody.